Aba kugubi ya njigiza baga amante chisela chiduse government ya sewo obuwaze mwonkole ya abu nabasume chisoboze sewo kulinyisa kumwendo gwabaana abagenda masomero. Kide minister we njigiza jenti Museveni okulagira wabirewo okunoonyereza okuzula chitede abaana abalenzi abamala kecho musanvu kenjira mu myaka mchwene jize jiringana. Kati omwaka ogweje na wakwa denga wala abadi mkwala makwaya na mwebili no musobyo aba wanisi utule chukicho musanvu. Ate bwa balenzi awadde mutala satomu mwana n'okusinga mu katono. Akati saba wandisi w'ekina kigatta abasomesa kiyunatu Fulbert Baguma agamba nti abaana abalenzi basinze kuggwera nnyo emirimu egiva ensimbi nga bakyali bato omuli okukola mu masamba okulima n'okulunda n'ebibuga bakola obutembeeyi. Ateesa nti bonna basome ku mutendera gwa primary ne senior nkola nnungi naye badde tinaba kuyingirwa mu kirungo ekyokka nga vula bazadde n'abaana abagaana okutwala abaana masomero nga tebali mu myaka egiina okusoma.
Mu kifo kya universal primary education ne universal secondary education nitutandika universal compulsory primary education ne secondary education tekijja kulaga nti bwe ziba ssaawa ez'okusoma teri mwana ali mu myaka egy'okubeera mu ssomero ayinza kubeera nga yetaaya anga buli omu alina okubeera mu ssomero ekyo kijja kutuyamba okugoberera abaana abalina emyaka y'okugenda mu ssomero kubanga bwe bakusanga era okugamba lwaki tuli mu ssomero.